Good afternoon, Richmond. Good afternoon to the rest of the world. You're listening to WRIR 97.3 FM, Richmond Independent Radio. Radio for the rest of us. It's 3 o'clock here in Richmond. It's the alternating week, so it's time for Ambiance Congo. My name is David Noyes. I am here with... I'm here with Fred Mbiso every other week, bringing you 2 hours of great Congolese music. We're going to start off the program this afternoon with a song I'm going to send out to my friend Daniel in Hawaii. I hope you're listening today. Daniel's made this song available to us. It's a song called, it's a title cut from a great LP from Defao and Ikumba Le Kuruyaka di Papa Wemba from the LP. I'm a La Congolais. We're going to hear the title cut. Stay tuned. Should you have requests or comments, the area code here is 804. The number is 649-9737, or you can go to www.wrir.org and post your comments there. Enjoy the music.
La patience est une vertu. Couple, baiser, régie, du monde aimé. Chiclo, Foussia, Jupé, Pambané.
Talangai, naïe, sobao. Oye, aboli, kola, biso. Esengo, eleki. Aimer la Congolaise, la comico, bangao. Nenge, bonu, panangai, tansa, emati. Belia bosembo, verite na monoko, comporte maya mokolo, batolina baideo, nyoso pesa gangai, sokiela ki mongombe na sina buga, ikila na mama emeo, na mwana yo na oto, toko bima pamba pamba o, lobe la seba boti bayae, na kwea to bongisa, kwea ngana yo makwila o, eme, na voya basi baso, se bona yo eme. Kasi eloko na kosenga, soki yo kinga na likambo, kobombe la moninga te.
Grand chevalier, Mr. Mantene.
Mama na sala nini, na pesa nini pona yo, ya olele yo. Mama pona kangaro pango na pesa nini, ya olele yo. Atana mayele azali pejantie, ya olele yo. Mama bopi melanga nyoso me emeteo, ya olele yo. Apesa kanga pokwa nyoso matea ya nzambe, ya olele yo. Po azala kana ye sere ya atrise, ya olele yo. Mama na sala nini, na pesa nini pona yo, ya olele yo yo. Po azala kana ye, sere ya atiste, ya olele yo yo. Po azala kana ye, mama Jennifer, ya olele yo yo.
Aya ye,
nzema pe otani satan mobilela na mona lokole epesa sana soki masu eboyi kosembisa na bolobo mangenge ningende tolekaka na monano moko mama gabriel yo pilote ya ergabon zongisa bolingo na nga azonga sheri nasengise kuya bilima ya afrika mpo nini nga natikala na molili sheri nasengise kuya bilima ya afrika mama mpo nini nga natikala na molunge na nzoto lelo aboyi nga lelo atiki nga na mawa ngai moko ye lelo aboyi nga lelo atiki nga na mawa ngai moko ye sheri nasengise kuya bilima ya afrika mpo nini nga natikala na molili sheri nasengise kuya bilima ya afrika mpo nini nga natikala na molunge na nzoto lelo aboyi nga lelo atiki nga na mawa ngai moko ye lelo aboyi nga lelo atiki nga na mawa ngai moko ye soki omoni nga na mambo ye kotungisa ngai te nakoki kolinga yo te okokaki kobenda nga makambo te ata bapasi oyo ya poto eka na kolinga yo te bamike mike wana bopesaka biso na mambo osui taxi tuna matonge o tobonki tala lelo nazwi klia na ngai oyo ya gabone miboli na ngai nyonso ebayininga mwana oyo azalaka koteka pome na stade du vembe tokutani na ye na poto e alingi nga makambo e
On se connaît trop bien tous les deux, mais je ne peux pas t'aimer. Je préfère sortir avec un Gabonais car il paye bien. Mais avec toi là, il y a trop d'explications.
Are listening to Ambiance Congo on WRIR 97.3 FM, Richmond Independent Radio, radio for the rest of us. This program is sponsored in part by founding underwriter Plan B Investment Council. Plan B Investment Council offers advice about investing, saving, and planning for the future. Plan B is not affiliated with any brokerage house, bank, or insurance company. Their goal is to provide independent, informed advice for each client. More information about Plan B is available at this phone number, 804-321-3319. We just heard from Grand-Père Bozzi Bozziana from his LP title cut, Mon Mari Est Gabonais. Before that, we heard from Defoe and Papa Wemba from the LP Aime la Congolais. We heard the title cut off of that one as well. Mr. Fred Ambiso is here, standing by with more music for your listening pleasure.
As usual, David, great beginning of the program. Those older gems never fail to command respect. Coming up next is, I believe this is one of the best CDs ever put out by Bana OK. Very organized. And really a lot of good work was put into this. But I'll let you determine that for yourself. The CD we are going to play next is Bakitani by Bana OK. And the name of the track is Trust the Troll.
La curiosité.
Mosana bango kotonga kaka bato e kombo ya bana bato esila na kofinga e Mosana bango ezali se bilobela asali boye alobi boye Mosana bango ezali se biparla parla bamoni yo e bakomi nyonso gentille Mosana bango ezali se biparla parla bamoni yo e bakomi nyonso gentille bayi na kendeke bayebi teo makambo na salaka bayebi teo ndenge na selaka bayebi teo balingi kaka na curiosité. Bazali koko bana mona noe baose kaka na la vizunguluke baninga bazali kosolola na nzambe baose kaka kotongo ko baninga e eyemba epompo lowaye zunguluke mama mia e eyemba adu elenga atandele mokili ekobaluka e
kabambi ya mibali minene boye Baba mne royo Ya bilo mousana kaka koto kabambi
Jacques Moussambote, Semeka Rondo. Samela, Samela, Jean-Baptiste.
Et Zali Mabé, Mingi, Kofan de la Combo et Amoniba, le col à Montete Ambissi. C'est ça qu'on appelle la curiosité.
Kendo na bolusa Oh Didolo Didolo Wapi merveilleux
Baboti mama bae bape bandi mamo balio yolingi azali nani nakombanga mingi nokite bapalo ba mobali yango voyou azela kayo sena bakwe bimisa bae ba malamu na mabe sokili kamadie ezali soni mingi Bimisa baeba Baboti mama bae bape bandi mamo balio yolingi azali nadie nakobanga mingi nokite bakolo ba mobali yango voyou azela kayo sena bakwe bimisa bae ba malamu na mabe sokili kamadie ezali soni mingi Bimisa baeba Biki na koyemba Solo na kobanza Biki na kosambela Yanga na yo mariage Libo sato kotuna babo poti po bandima Na voine ba peki sayanga na yo poto fanda Na voine ba peki sayanga na yo poto fanda Piki na kozela osili sake la si
You are listening to 97.3 LP FM here in Richmond, Virginia. And if David would give me some space here, he gave me the shoulder. Okay. All right. That last piece was it really generated all kinds of discussion on africambiance.com. So I figured I'd play it for those who love it. And turns out that it's a great tune. Coming up next is a special request from Ronald in the Netherlands, wanting to play Word Quatch from New Orleans, Koswana Yakwiti by Johnny Bokelo, again presented by David, a spick and span LP. Here is Johnny Bokelo with Koswana Yakwiti.
And Wood, Ronald says, check out the horns in this one.
Mama ezalaka na tina ye baba ya makolo wana ezalaki kosola kosola ya piti ya masanga oyebi zongela ngai zongela ngai bolingo esili ya lote zongela ngai zongela ngai bolingo esili ya lote motema e motema lobi na pokwa tobimaki tokendeki dekomea masanga na bozongi ndako na biso tosalaki kosala ya kwiti ya masanga oyebi toma etani obimi otikeli ngai mokanda ya divorce olobi na ngai tokabona mpo na nini ye mama kosana ya mwasi na mobali bakosanaka ezalaka na tina ye mama ya mokolo wana ezalaki kosala kosala ya piti ya masanga oyebi zongela ngai zongela ngai bolingo esili na lote zongela ngai zongela ngai bolingo esili na lote
mamoko zuwa soki elekie epesa kanga liboma zuwa soki elekie epesa kanga maladio ngara kokufa po
ngaina lala wapie ngaina leka wapie bolingo soki elekie epesa kanga liboma zuwa soki elekie epesa kanga maladio ngara kokufa po Nibala bomba ndaye, nibala bomba ndaye, nina nini nani mama ma, nina nini nani ma o bomba nda.
Ndaye nalinga kayo na motema moko, ndaye nalinga kayo sheri na motema moko. Zuwa soki elekie, epesa kangai ba trouble. Zuwa soki elekie, epesa kangai kizungu zungo, ngana kukufa. Oh mama 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 mama,
ngaina lala wapie, ngaina leka wapie. Bolingo soki elekie, epesa kangai liboma. Zuwa soki elekie, epesa kangai maladio, ngana kukufa. Nibala bomba ndaye, nibala bomba ndaye, nina nini nani mama ma, nina nini nani ma o bomba nda.
Passi en passi, un pelotis soleto.
Thank you.
You're listening to Feedback Central, Ambiance Congo on WRIR 97.3 FM, Richmond Independent Radio, radio for the rest of us. We come to you every other week from 3 to 5 p.m., bringing you 2 hours of Congolese music. That's what you're listening here to here on WRIR this afternoon. My name is David Noyes. I'm here with Fred Ambiso, as I said, every other week. Look for Charles in this slot with the other black music next week. 5.3 million Americans live with a disability because of a brain injury, and every 21 seconds, someone else will personally experience the life-altering change associated with brain injury. Brain injury happens to mothers, fathers, sons, and daughters. It could even be you. For more information about brain injury programs and prevention, call the Brain Injury Association of Virginia at 355-5748. We just heard from Johnny Bokelo and Orchestra Conga, Koswana Yakwiti, with a little reference to Masanga in there, thinking about last night. And, well, Masanga is a Lingala word for what I spent most of the night doing until about 4 o'clock in the morning putting this program together. Anyway, we just heard, again, from Johnny Bokelo. Let's hear some more older music. This one from Mayula Mayoni and Orchestra OK Jazz from the Ngoyarto CD. We're going to hear a song off of this one called, let's see, we're going to hear Veya.
Mokonzi atera
Vea, vea, vea
Oh, banavita,
banavita, victoria, vea
Oh, banavita,
banavita, victoria, vea
Banabongo
Vea, vea, vea
Nani mokonzi atera
Vea, vea, vea
Banavita,
banavita, victoria, vea
Oh, banavita,
banavita, victoria, vea
Motona motona equipe na yo
ah ah
Motona motona equipe na yo
ah ah
Bawana baliga imana
imana
matiti mabe
bawana bilima
bilima makila ya wolongo biso tola para biso vita ete biso tola pafe ya mokonzi ya tera
bana bongo
vera vera vera
nani mokonzi ya tera
vera vera vera
oh bana vita e
bana vita victoria vera
oh bana vita e bana bongo
vera vera vera
nani mokonzi ya tera
vera vera vera
oh bana vita e
bana vita victoria vera
bana vita e ebandaka na van mokuna soki olei te komeka te ekomaka na asaka soki oyambi okolala te inaro apiloko mpe opapa mokema lingwendo mondenge akata moyembe dela kokoyenaga firma opesimbwa aboyi mawa bana veya jamula te kande tesori nini esabe makabisile mape bana veya jamula te kande tesori nini esabe makabisile mape vita salaka ngona bato kewa salaka pe muyambi balo kewa salaka pe muyambi mama mobito atida kewa kangi mawa bana feya keruba nzeza mayama mayokenda wapi wech onguba wapi tenda bana feya kerumba nzeza makyama mayokenda wapi wech onguba wapi tenda lisano libonga sena balengo
elinga ndembo
lisano libonga sena balengo
elinga ndembo
atake mitra ete bibi
elingi eye mosu ete remi elingi eye
atake mitra ete bibi
elingi eye mosu ete remi elingi ere kito ma 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 ma
woso
ma 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 woso ma 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 ma
woso
ma 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 woso
bana vita e wapi atake mitra ete mawana kibonge tiatela mange bakekole balonga ezando bilie biskurilu yeye kiswese kombi mosungu mambwene atake mitra ete mungamuni mavuba ndaye apikembo mayanga mayaula mayoni wapi atake mitra ete pea
wapi atake mitra ete pea wapi atake mitra ete pea
singidi, obaya.